list ya balungi gwe tabula nako ne utali gobera koko
Sega da kiato na go Oma she say that I long time ago Wantana mela she a go down low Zangu za denga na low Misti ya walu njigwe tabula na go Usura kwe mkewele go Atambula nyo kutikito go Love him la romantic go Tulinga walu mbo oswa na kato Kumbiru kote ya vena go Taseva na jo Na mufu na kuina bena jo Umu kwa nuli ofisi za go Sina chini ulidi kuta zago Kawa kawako Weba moto olingi kita zago Nakufuna kachirabo Olingo kisinge chute mwevirabo Bana ngejanga la jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeko Tasema na cho Bana ngejanga la jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeko Tasema na chuo Bananginyanga na chuo Come do your thing that I recognize You think or you make me hypnotize Come do your thing Come do your thing Oli mwende kendo mzungu chaita special Oli kalabo kalikwenga kali special Zihobu njibari waga ba certificate Mwehiyo mwebandiko zezi duplicate Otundoli kumaketi Oli mosaja kupima kwa targeti Bali buduko li supermarketi You are the woman in only I'll die for Nakufuna ngachirabo Oli mboki singe jute mwevirabo Bana njanga na jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeko Tasema na cho Bana njanga na jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeko Tasema na cho Baby kwe yu eni musio mkwano mjudetaro Kamiza pasipoti na sazensaro Kuru kukula bawa kaba ketaro Neutali kwa vina kukuhongo Hey, I can't punch out. Boy, I care, yeah, I care, and I want chow. Yes, hey, but no, you're not yet to get down. Uru na kuninze, lebali to get down. Umu kwa nuli ofisi zago. Sina chini ulidi kuta zago. Kawa kawago. Mweba moto koli nikita zayo. Nakufuna ngachirabo. Oli koki singe chute mwevirabo. Bana nginyanga na jomwa. Kulisitia walunji kwe tabla nako. Sula kwe mkebeleko Tasema na cho Bana nginyanga na jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeleko Tasema na cho Bana nginyanga na jomwa Nakufuna ngachirabo Olimbo kisinge chute mwevirabo Bana nginyanga na jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeleko Tasema na cho Bana nginyanga na jomwa Kulisitia walunji kwe tabla nako Sula kwe mkebeleko Tasema na cho